Jogo meira nyuzon kigwe ezigwe jogo meira nyuzon kigwe alomanani alamarama o jogo meira nyuzon kigwe Ezigwe chugu mehera nyuzon kigwe. Ezigwe chugu mehera nyuzon kigwe. Alomanani, alamarama. O chugu mehera nyuzon kigwe. Ezigwe chugu mehera nyuzon kigwe. Ezigwe chugu mehera nyuzon kigwe. Alomanani, alamarama o chugu mehera nyuzon kigwe. Ezigwe chugu mehera nyuzon kigwe. Ezigwe chugu mehera nyuzon kigwe. Alomanani, alamarama. O chugu mehera nyuzon kigwe. Ezigwe chugu mehera nyuzon kigwe. Umuibe, aye kene unu. Umuibe, aye kene unu. Anyị si ka udo dịrị n'ụbọchị nketa na anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo, na anyị nwabụ ndị nsọ ala Igbo. N'ọka esi eme ya n'ụwa ka anyị si eme ya n'eluigwe, n'ọka esi eme ya n'eluigwe ka anyị si kwere eme ya n'ụwa. Enweghịzi otu ụzọ esi eme ya. Ọrụ esi ma ị chọrọ ịgba ọtọ, ịgbara ọtọ, pụọ na iri pagharịba, atụọ gị ụzọ. Anyị si na anyị nwere onwe anyị dịra n'onwe anyị na anyị dị ka ife si ka chi si kee ya, na otu chi si kee anyị ka anyị ga-esi wee dịrị. Nwanne, ị chọrọ ego, nwere m ego, widonkia. Ị chọrọ ogbenye, daa ogbenye, widonkia. Na ọ bụ mkpụrụ onye kụrụ ka ọ na-aghọ. Anyị kụọ ọgaranya, anyị aghọrọ ọgaranya, anyị kụọ ogbenye, anyị aghọrọ ogbenye. A sị m na ọ ga-adịrị ụrụ na mma bụ ndị kwere n'ihe otu kwuru na anyị nwa bụ ndị nsọ ala Igbo. Anyị eburugo oke esi n'aka oke n'aka n'aka gbara ndị akpọrọ asị, anyị ahụrụgo. Anyị ga-ekene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ndị mbụ, kene ndị ọkwụ na ndị egede, kene ndị ndozi ọdịnala Igbo, kenekwe ndị bụ ndị nsọ ala, kenekwe ndị Igbo niile, kene ikwu na ibe, kene ezinụlọ, kene nwa ada Igbo, kene ndị niile si na ihe anyị na-eme dị ha mma na otu nna nna ha si wee dị ndụ abụghị ihe e ji aka ọnụ. Na nna nna anyị ha dị anyị mkpa na a sị na basikụlụ a na-anya aja igwe na ọ bụ n'azụ ka esi anya ya. Nwanne, basikụlụ gị achịa na ịbakwara n'akụkọ. Basikụlụ gị achịa na ịbara n'akụkọ. Ana m ekwu ya ekwusi ike bụ na agbagha ka distin dị n'obi. Nwanne, ọ na-ewute m, ọ na-ewutekwa m n'eziokwu eziokwu na nna afọ ụmụnna anyị ha na-ata ahụhụ. Anyị na-afụ na ife afụ na mmụọ. Agaghị m agwa gị ihe si n'ime mmụọ na ọ bụ na ọ bụghị eziokwu. Nwanne, ihe ụgwọ akwụkwọ ihe efu, mana ọkwa na-agba na ihe furu efu efuhukwa efu. Ihe furu efu efuhukwa efu. Ụwa bụ ihe efu. That means ị na-afụ ụzọ, ị naghị afụ ụzọ. Ọkụ ofu ihe a, nwanne, ị kpụrụ isi eke. Nwanne, ị na-afụ ụzọ, nwanne, ị furu ụzọ. Ọwụkwa dị sentini, mana ọkwa dị sentini. Nwanne, ịgwa ya nwa bie aka na pọtọpọtọ. Gị na ịgbana ị atọ atọ na zọnye ụkwụ na pọtọpọtọ ịtọ. Unu ahụkwa moto na-aga na pọtọpọtọ, unu fụrụ ọ tọrọ atọ, mana ọ dị sem aja. Ọ kwadịsịm aja, ha anwụcha ya ọkpọ nkụ, moto agba n'elu ya, mmiri maa ya, ịba n'ime ya ịtọ. Ma gị nwa ma moto, unu niile atọ ebe ahụ. That means na ọkwa ofu aka ahụ e ji eti nwata ihe ka ejikwa akpọta ya dụọ ya ndụmọdụ. Nna gị kere gị n'ọfọ. Nna nna gị kere gị n'ọfọ maka ọ chọọ ka ajọ ihe mee gị. O kee gị n'ọfọ, ị na-asị ka ị gbapụ n'ọfọ, ọfọ ahụ a na-adọ gị. O kee si azụ ọfọ, nwatachi ya ji ọfọ, mana ọfọ ma onye ji ya. M na-agwa ụnụ nke bụ eziokwu, ị gaa n'ezinụlọ ndị Igbo 90% ha nwere ihe a na-akpọ ọfọ. Jụgodo onwe gị gịnị bụ ọfọ. Ị ga-ajụ onwe gị gịnị bụ ọfọ. Ị ma na ihe nsogbu ndị Igbo nwere bụ language barrier bụ nnukwute nsogbu. Ndị mmadụ na-achọgharị chi ha, o nwere ndị na-egwugide ana egwugide chi ha, chi ha na-agba ha na-achụ ya. Ọ na-agba ọ na-ọsọ m na-egorocha egbe chere chi ha, na-apụta ha agbatuo ya n'ala. Ha ji achọgharị ebe chi ha nọ. Kedu chi ụwa gị, ị na-achọgharị chi ụwa gị, wụcha ntị gị ọfụma, ị ghọtago. Na nta na akara anyị, ihe anyị ga na-ebi unu wee sipụ, maka na anyị kwuchazie ihe anyị ga-ede n'akwụkwọ anyị ka ezi ihe anyị ga-ede n'akwụkwọ. That means anyị ga na-eji nwayọ nwayọ, anyị wetara unu ofu sọsọ, anyị edowekwe nke ọzọ. Maka na ihe a sọrọ gị gwa gị ya n'ọnụ, ma ọ bụrụ na ifolo ya efolo otu ahụ dị n'akwụkwọ ahụ, ọ gaghị abara gị uru. Even though na ọ ga-eme gị, ị mara ihe, mana practically, you must follow the process. Ịghọtago, so that ka o nwee ike ịbara gị uru. So ihe gbasara ma iyi ụwa ma ọgba nje ma ilochi ma ibu mmiri ma ibu amosu, all those things ị ga-afụ ya n'ime akwụkwọ nta na akara ịfụ na ọ bụghị ihe a ndị a na-akọ ka ọ bụ nwanne ihe ahụ. Ihe ahụ just the same thing ị na-ebikwa n'ụwa everyday, kama na ịmagonu onye nna ya dịri ochi na-eji ụkwụ agbawa ụzọ, ọ kwanụ pọpị ka e mere gị. So that language bụrụzie gị ihe ọjọọ dutọ na ọka esi wee kọwara gị ya. So nwanne, ihe gbasara chi, e nwere egwu m na-agụ mgbe m na-ebido ihe a. Ezi igwe Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe, alọma nna anyị, ala mara mma, o Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe. Chukwu nwe igwe, Chineke n'ụwa. Bịaka eji wee sị gị na chi bụ ike. Anaghị asị gị na Chukwu bụ ike, a na-asị gị chi bụ ike. Chukwu nwe igwe, Chineke n'ụwa. Na-ege ntị ọfụma o maka echi. Ihe m ji ekwu ihe a maka echi, maka ndị na-achọ chi ha, ọnwụ na chi Chukwu nwe igwe, ọ sị gị ezi igwe, ụnụ makwa na igwe na-egwe egwe, ọkwa ụnụ mara ihe igwe n'ihe na just to grind something. Ezi igwe, Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe, ngwa n'anya ka anyị gbatuo na Chineke. Chineke nwe ụwa, onye kere ụwa. Chineke nke kere ụwa ka mụ na gị na-ekwu okwu, na-ege ntị ọfụma o. Then ihe eji asị gị chọọ chi gị, Chineke mụrụ ụmụ ịnọ. Chi na Eke bụ di na nwunye, ọ di na nwunye, ha mụrụ ụmụ ịnọ. Ụmụ anụ anụ nwa bụ agwụ, ife ji ọkụ. Na-ege ntị ọfụma o, maka ọrụ echi, ife ji ọkụ, ekwensu na ala, ụmụ ịnọ ka ha ji. Then ụmụ ịnọ a, agwụ bụ the eternal part of you. Na-ege ntị, maka na ọngụ ka a na-ekwu okwu ya. Eternal part of you bụ agwụ. Agwụ, part of you that na-anaghị agwụ agwụ. Agwụ nke dị connected with anwụ. Anwụ transform to Amadioha to become a living mind. Ege ntị. Then, ife ji ọkụ bụ the mortal part of agwụ, immortal part of eternity. Then, ife ji ọkụ bụ mortal part of you. Ọ bụ ife ji ọkụ supposed ịmụ njọkụ n'ime gị ka a na-ekwu ihe a. Everything inside you. Then chi gị, ọkwa mmadụ na-abụ chi gị a na-ekwu okwu ya. This people na-abụ chi ụwa gị. Na-ege ntị ọfụma ọ bifo ị chọrọ chi ụwa gị jebe ebe ị na-eje. Na-ege ntị. Agwụ, ife ji ọkụ, that is your mortal side, which is the one onye nwa kwesịrị ịmụ nwa na-ekwu okwu ya. Then ekwensu, your negative side. Then ala, your positive side. Ekwensu bụ ihe that is ihe ọjọọ gị. Then ala bụ ihe ọma gị ji wee nwee nsọ ala. Ịghọtago, mmadụ na ha bụ chi ụwa gị. Ịghọtara, all of them dey inside you. but the problem bụ na ekwensu amodago omodago that is your eternity, bikos mgbe amụọ nwatakịrị ọfụ na-ege ntị amụọ nwatakịrị ọfụ ọnwụ na amụpụta dị nwa before spirit will invade. Igotago spirit will invade the child, that's why child nwa ha na-ebe akwa. Ọnwụ na amụha na nwatakịrị amụpụta ha n'obibi akwa, bikos spirit emeghị invade waya bụ akwa ha ọ na-ebe. Mana for you, ị na-aṅụrị ọṅụ na amụọ na nwa, ọmụrụ nwa gị, atara pawda na-eje nwatakịrị na-ebe akwa, ị na-ete pawda. Spirit emeni invade, nwatakịrị ewerezie the spirit ha developube nchi ọnya bụ chi ha na-ekwu okwu ya. Ịwụ na amụọ nwatakịrị ọfụ ọ nweghị pawa, ịghọtago ọsọ na-emsụtọ ihe ahụ na-eme aka ya na ụkwụ ya, bikos ọ gadebe enof strent, ọ nwebeghị enof pọfụ spirit. Ọ mgbe o ruzie 7 years ka spirit ahụ ga-adịzi enof, o develop chago wit d ihe niile adị na ahụ nwatakịrị ahụ wit bacteria dị na air, so obeziba divide ya. Ọ dividezie mgbe aha nwa ha ebuzie budozie chebe uche marazie ihe. Now from that time nwa ha ebido developube organs and ihe ndị ọzọ. So ihe nna gị na-achọ ịgwa gị in essence wụ na that time a mụrụ nwatakịrị aha na that eternity mind ọkụturu, bikos ebe a nụnwa ekwentụ na rule. Ịghọtago so ekwentụ akụpịago dị agwụ ọkụpịa na ya, ịghọtara. So kịta nụnwa nwatakịrị a developuziri na 7 years now, o nweziri power to conquer, to reconquer the kingdom again. Igotago oyesi ka ọ sị gị mara chi ụwa gị, then ị mara na ekwentụ ị ga-edebe na north which is aka nri, ị ga-edebe somewhere ebe ị kwesịrị idebe mgbe ị na-ede ya isi abịa nwoke mbịa hie. Igotago then ife ji ọkụ onyenwawo the person ị ga-eji wee mụọ spiritual, that's your spiritual birth. Ị ga-eji wee mụọ spiritual birth. Igotago ọ bụ ife ji ọkụ, bikos onyenwa bụ lif bịara, onyenwa jidi ọkụ, so onyenwa ga-ignite the spiritual force inside your brain. Then ala bụ nsọ ala. If you keep this four principle, na-agwa gị eziokwu nwanne, your life will be transformed. Ọya ka ọ sị gị gbara chi ụwa gị, enweghị ebe something nọ sọnwụ ya. Ịghọtago bikos agwụ is connected with your past and present. Agwụ is there already. Ya ka na-asị na mmadụ na-eme ka onye agwụ na-akpa na agwụ nna nna ya. Ọwụ the same a na-ekwu about your past and present. Onye ka na-asị gị agwụ, so agwụ is already there between your past and your present. Then the present life ị na-elive, which is ife ji ọkụ, you are the light bearer. Ngị ji jide mma onye wanyere orie, ngị ijiji for your destruction, ngị ijiji for your prosperity, ngị ijiji for everything. Ọ dị gị n'aka. Ndị Igbo na-aza ọ dị n'aka. Ịghọtago so ọ dị gị n'aka, which is ife ji ọkụ. Ala nọ ebe ahụ maka nsọ. Ọ bụ ala bụ ala a na-aṅụ aṅụ. Ịghọtago once you saw nsọ ala, onye gị ala ịṅụọ. Iwuru onye nsọ ala, ala enye gị ara ya ịṅụọ, bikos ala na-efe idi gị. Ala means food. Ala means food. Ọ wụ nni, bikos once a mụrụ nwatakịrị ọfụ gị nke ọ na-erikwa ara, ọ ara ka ọ na-eri na. So it's up to you. Choice is yours. Ọnwụ na i believe ihe nwanne is up to you. Anyị gwa m afọ ọsụ gị, bikos is ọ bụ right gị to believe or not. Mana ihe nna agwa gị bụ chi ụwa gị bụ mmadụ gị na. But ihe a nweziri process, magical process, magic akwụkwọ ha nke ndị na-agwọ ntị na aja mba. Magical process e nwere ka ị ga-esi wee na-ebizi ndụ, all those things wee nwee ike, bikos ha nọ n'ime gị already. How to elevate them ka anyị na-ekwu okwu ya. Na akwụkwọ nta na akara, there is a process. You follow these things in a day-to-day life, then your life begin to transform. Nna gị kere gị n'ọfọ. Ọnwụ na ị naghị eme ihe ọma na ana Igbo nwanne, famili unu chee aka n'ọrọ mbọ. Mụ na-agwa gị, famili gị chee aka n'ọrọ mbọ. Ị ma ihe ị ga na-afụ? Untimely death. Bikos agwụ nọ ebe ahụ, ịghọtago ekwentị nọ ebe ahụ, onye ọbụla nwere aka ọrịa. Ịghọtago ịkwụ ha na laịn ekwentị a kụọ gị ezigbo kpọ gị na ya. Ịjụ ime nsọ ala, ala na-eche gị eche. Isi na ị ga-ahapụ nna nna gị mere nke a mere nsi na aja mere nke a mere nke a, agwụ nọ ebe aha na-eche gị. Ịghọtago ife ji ọkụ nọkwa na ebe aha na-eche gị. If you don't want good spirit, onye gị bad one, bikos ọ ngị jijire mma. Ịghọtago onye ị wanyere orie, ị gaghị asị na ihe ndị a na-asụ oyibo, ị gaghị asị na oyibo ka na ịghọta ihe na-akọ bikọ sị ịhụ mmadụ ị nwere uche ị na-eri nri na-anyụ nsị so ị gaghị asị m na ị gaghịghọta ihe na-ekwu ahụ nọ ebe aha for your past and present. So ọ ga-asị gị ọ ga-ewere gị ụta hanye ekwentụ n'aka si ekwentụ gwe ụdị smanụ gwọ ọrịa m ezigbo ịba ịghọtago bikọs yọ past ọnwụ kọs an efekt iste. Kedu onye n'ime unu na-ama ha na ndị igbo si onye a na-eme ka onye agwụ na-akpa na agwụ nna ya na-akpa ya ma ọ agwụ ihe nwa ụnụ ama na e nwere ya na-akpa agwụ isi mmadụ ịrụ agwụ isi agwụ nsị. So ị gaghị asị na dis guy na-eme ihe a invent na ọnụ mba asị ka ọ bụ ịghọtago ị gaghị asị na m na-eme ya invent bikọs ọ bụghị eziokwu bikọs dis tins ad ihe olitere m na-agwa gị na ihe nekwa ihe ọbụ onwe onye ndị igbo na-ama ha na e nwere ihe a na-akpọ aha njọkụ which is ifeji ọkụ na bifo the new moon before eri eji bifo new moon na na-eselebreti aha njọkụ bifo eri eji ifin don most of you amaghị omenala igbo nsogbu adịghị mana a na-eselebreti aha njọkụ bifo the new moon. Why ndị igbo ji eselebreti aha njọkụ bifo the new moon before eri eji ọfụ aha why bikos bifo eri eji ọfụ that is ovario nwaanyị na-eproduce bifo nwaanyị produce ovari oge egbuzo gbuo ọkọ clean the body ịghọtago so ifeji ọkụ na-abịa clean ye the body for the new child which is the offer ha na-eri eri ya o symbolism nke a na-agwa gị ịghọta so ọnwụ na iclin ha onwe gị which is ifeji ọkụ na ebe a which is your present ị gaghị amụnwụ njọkụ you cannot give birth to njọkụ ịghọta so ọnwụ na if you apply principle of ifeji ọkụ you become clean. If you apply principle of Allah, you become holy. If you apply principle of Ekwensu, you become evil. If you apply principle of Agu, you become eternity. All these things are commonly definition. Ọ bụ zingo a ka ọ dịara. How to? Because ị gaghị asị na ihe a na-ekwe ịghọta ihe ịmanị na tụrụ gị asị. E weturu mena the whole world's level mmadụ ga-aghọta. ịghọta so ngwara ụnụ anyị nwere onwe anyị bụ ntọala ka anyị na-eme iburugo bụ na iburugo ịhọrọgo ma anyị nwee ahọrọgo biko e nwere ndị nna anụmechi ndị mmadụ wonin si ha nwanne ọrụ na nna gị rere mmadụ mgbe ndị ochie take that into your father and settle with your father please biko gaa mitie nna gị mmadụ nwara anwara kwuo bịa jukwa m dati pa afrika rere mmadụ mere ha mmadụ iruo m nso mfu egbe agbatuo m gị na bikos my family enweghị ihe dị like that people I know enweghị ihe dị like that ọwụrụ na vileji ụlọ rere mmadụ biko go and meet them and settle with them enweghị onye anyị rere amagha m ka esi ere mmadụ agbabeghị before so ị gaa asị na bikos of na nwa bekee si ezi in american television or one book somewhere na erere mmadụ nwanne agwago m destin before but ndị isi ojii their brain is very very low monkey enwe mean transformation enwe mean transformation ọwụha about black and white animal na-akpọ enwe mean transformation enwe that is ndị igbo na-asị igbo na-enwe eze enwe eze mmadụ inwe eze inwe eze wu to change something from lower to stronger ọihe enwe mean ọihe enwe pụtara dị igbo enwe ịghọtago mmadụ inwe eze to change to transform something from lower to higher that means enwe is lower man so above enwe is anyịnwa which is a higher enwe enwe gbaghị ịghọtara so kedu ka mmadụ ga-esi apụta na-agwa m na eji ree mmadụ erehe mmadụ go to isuama in mba anọ go there don't go to isuama na mba anọ you will see that place was the center of religion because all the Nazi side the center of religion oru isuama the same place go there and see yourself. Ebe si wee bru those people wey na-asị na erere ere god there is a missionary mission is a church mission nna akere ihe na-eme ndị isi ojii this was done by church ọbụrụ abụọ bụ na-esere ọwụ ndị ụka bụrụ ya ndị ụka go duru isuama in mba anọ go to osuama in mba anọ you will see these things the history has there so ihe na-achọ wụ nnọọ ka ịfọs wo yosef na nna gị rere mmadụ ọ na-abụ ezigbo ihe na nna gị rere nwanne ọwegote nna gị rere nwanne ya were nwanne ere just what you want to because ndị ụka always want to justify the reason why they worship white man they want to justify yes gị na your people say ewusi ebughị ejima ere 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 ha ere ata ata mgbe ọbụla every reason excuses to justify why their ancestors are bad nwanne nna agwa gị nke bụ eziokwu those people, your ancestors, they are spiritual higher being. They are living in present and past. Ha ga-agwọ gị ezigbo ihe, but na-agwọ gị eziokwu. They will treat you because you will the sperm, the bloodline. Ha kere onwe ha n'ọfọ. Once ha kere onwe ha n'ọfọ, you cannot escape it. Ịma na mmadụ na-eke onwe ya n'ọfọ. Ịma ha na mmadụ na-eke mmadụ eke. Ịma ha na na-eke mmadụ eke. Ị were ọnụ ike onwe gị n'ọfọ, mmadụ agaghị atọwa nwunye. Ọ bụ ngụwa na onwe gị atọwa nwunye. Only you can do that. If you don't know about spiritual level, one go and sit down. You got to go. 90% of ndị Igbo nna ha kere ha n'ọfọ because the life is dangerous. It's a dangerous zone. It's a danger zone. Ebe a bụ penance, penitentiary. Earth is penitentiary. That's why it's called, the God of Earth is called Chineke, which gave birth to four kingdoms, which they are present ever ready. So, all na penitentiary ka ị nọ. Ọ na penitentiary ka ị nọ. Ọ na bezigbote penitentiary na prison yard ka ị nọ. So, kedu ka ọ bụrụ na ị nọ na prison yard, dị ya ichekwe na mmadụ ga-anọkọta na ndị isi ojii na-ezu ezu. Mmadụ nọkọta na osi na the west, all the whole way from Rome, bịa na your land, na-agwa gị about na nwere one man nọ somewhere. The name is Christ, or the name is God, that will come and save you. Ya wụ iberibe. Ị ghọta ka ọ wụ iberibe, because ọ bụrụ na ọ wụghị iberibe, nke ma na onwe inwe spirit. Inwe spirit, don't you have a spirit? Don't you have a soul? So your spirit enweghị ike ịgwa gị something good. That means you are not a human being, you monkey. If your spirit cannot tell you something, then you are a monkey. Simple, you are anụman, iwe enwe. Your mind erubeghị ịgwa gị okwu. Because o sighi na ife anyị osi na okeke gwa gị. Spirit must always talk to people. Always. You got that? So you gaghị asị m na your mind is just your mindless. Nwanne gị, you are mindless, you na-enwe na. Then ke ihe mere gị mmadụ? Ke ihe mere gị mmadụ? Ị ga-apụta isi na-ewu mmadụ. Ke ihe mere gị mmadụ? Ability to reason makes you human being. But you nwere ability to reason. Men pụta kwuo okwu, pụta na-ekwu. If men are talking, you come and talk. Because you feel that you are mad. Yes, of course. Mana na-agwa gị simple thing, sị gị na nna gị kere gị n'ọfọ, enweghị ị gaghị abụ uru. Sị na m gwara gị. Because you are not on your own. You are just empty body. The mind inside you is preserved. The mind inside you is living in preservation. Period. Ịgbasi ọsọ ichigata azụ, bịakwa m na ihe m gwara gị eziokwu. Ịgbasi ọsọ, you will come back here and say this guy, yes. Ị na-afụ ụzọ. Because ị na-ena, anya gị ahụ na-edisivu gị. Close the eyes, then you see nothing. You see darkness everywhere. Anya gị na-edisivu gị, because ọ bụghị your brain, because your brain enweghị thinking faculty. Ọ bụrụ na your brain nwere thinking faculty, yes, you will control your brain. Ya anya gị ihe ị na-eso. Anya gị ka ị na-eso. Anya gị is just an illusion. Ihe efu ka ọ bụ. Nwere ihe ọ na-afụ. Anya ka e ji wee tinye efu yu. Ọ na-afụ ụzọ. Afụ iwepụ ahụ ite, ọ wụrụ efu. Iwepụ ite, ọ wụrụ efu. So ị nwere ihe ị na-afụ. You are just living an illusion. Period. So gosu na ama ha na ọpịpịa bụ n'ime mmụọ ka ọ na-eme. Ọ bụrụ na iro, o nwere onye ị ga-eme ịma ahụrụ, ọ gaghị ewute. Mana nwere onye ị ga-eme ịbụ asụ na akụkụ ya otu a, gịnị anọgide ọgụda dị eche eji. O nwere onye ị ga-eme ịma ahụra, ọ hapụ gị naba. Nwee onye ị ga-eme ịma ahụra, ọ gịnị anụjuo ya afọ. So ọnwụ n'obi, ihe niile na-eme n'ụwa bụ n'obi ka ọ dị. E nwere ihe ọjọọ ga-eme na onye ihe ọjọọ ga-eme. Ọ nacha anya lefu anya. O nwere onye ihe ọjọọ ga-eme ọma, ọ gaghị edi nwunye. Ọ ga-ajụ fịa ka ya gbaa arasị na enwere dọsụ na small ihe mere ya. Ịghọta. So aka m na-agwa na ihe niile wụ na ime obi ka ọ dị, ọ n'obi, ụrọ n'iro. O ji wesị gị n'obi, obi, obi, bi, wụ live, residence. Ka ihe bizi ebe ahụ, gịnị ka a na-ekwu maka ya? Bikos na ndị be anyị fụrụ na nwa bekee is building science and technology, building fancy cars. Because they are lower, they are flashy. All this thing attract them. Because of that, he believes, you know, this is the way. Nwa bekee arụgo onwe ya ọfụma. Nwa bekee arụgo onwe ya, rụọ be ya, rụọ everything. China arụọ n'onwe ya, rụọ be ya, rụọ everything. anyị arụbeghị ewu isi anyị na afọzikwa ịrụ anị. Ọ nwe rụchaa isi wee rụọ anị. A na-agwa ndị be anyị bịanụ kom let's go and build our mind first before we build. Naanị nwanne nwere Afrika nwere brain. Brain ha arụbeghị ya arụ, ịka ya arụ ya arụ, ịrụcha the brain wee bidoro anyị. Kembọchị ya ebidoro anyị lukati mmiri zoro, mmiri zoro na Malawi, mebisi obodo niile. Aka nọdụkwa ebe a na-akọkpọwa ndị ọcha ka banyere anyị aka. Ọ bụrụ oge asị ndị ọcha bụ kọsụ ya. Nọ ndụ nwa bekee, nwa bekee mere ihe America did it. Ehe! America did it. Gịnị mezie? Ka America mesịrị ya gịnị mee? What have you done for to prevent the next one? Ka ihe megoro to prevent the next one not to happen enweghị, then ka ihe na-akọzikwa. All the whole government in Africa. Legodi Russia. Russia. Una na-anụ onu Russia no, but una afọ video, ụdị video ha na-epost. North Korea, una anaghị afọ ụdị video ha na-epost. Gịnị wụ problem? If you isolate these people you call your leaders, nwanne, you will be slave forever and ever. Because all ha wanted decide ihe ọ bụla ị na-eme. And if you like, you go to new country, the same criminals you have. As na ahụrụ ka esi ama ụtọ nsị, we have seen them. We have seen your leaders. In any which way. Both group, both political, we have known the capacity and capability of their mindset. All the same thing ka ị ga-afụkwa dị nwanne. The same thing we have, nna bụghị eziokwu. Don't tell nwanne onye rere nkịta goro enwe ihe ntukwu ga nọbe. Onye rere nkịta goro enwe nwere ihe ntukwu. There is no automatic transformation. Never. Your mind must, that your house, which is the temple of God, this body must be clean up. Ọ bụrụ na o cleaning up, nwanne nwere na enweghị ihe ị na-akọ nwere isi, because if you were something tonye n'ime a na opuo ome, ọ na-agwa gị na e nwere force living here.
Were okwu ụtọ nke na-aba n'isi gwa ndị ị hụrụ n'anya na ịhụka ha n'anya site na igotere ha ihe onyinye nke sitere na olaobi.com maọbụ n'emume Valentine o, maọbụ n'ekeresimesi o, ụbọchị ndị nne, ụbọchị ndị nna, ma ọ bụgodị n'ụbọchị ncheta ọmụmụ, olaobi.com nwere ọtụtụ ihe onyinye bụ ịgba nke ị nwere ike iji gosipụta onye ahụ ị hụrụ n'anya na ịhụka ya n'anya site na ịsụrụ ya asụsụ nke ịhụnanya. Ee, ọla ndị anyị nwere na olaobi.com nwere ọtụtụ abụ ụtọ nke eji asụsụ igbo dee, ya na aha ụtọ igbo nke ya na ha na-eso abịakọ ọnụ, nke bụ na onye ọbụla inyere ya bụ ihe onyinye ga-ama n'ezie n'ezie na ịhụka ya n'anya ma hụbiga ya n'anya oke. Ee, e nwere narị kwuru narị ọtụtụ ihe onyinye na ọtụtụ abụ ụtọ nke ị nwere ike isi na ya họrọ nke ga-adị gị obi mma ma dịkwa onye bụ onye oge mma n'obi. Anyị ma na ọ bụghị onye ọbụla nwere iri ụtọ. Anyị ma na ọ bụghị onye ọbụla maara ka esi ekwu okwu ụtọ. Mana nke bụ eziokwu bụ na onye ọbụla nwere ike isite na www.olaobi.com gwa onye ọhụrụ n'anya na ọhụka ya n'anya n'ụzọ ga-eme ka onye ahụ na-enwe obi aṅụrị. Kedu ihe ị ga-eme ugbu a? Were ọsọ were ije gaba na www.olaobi.com taa ka ị gwa onye ahụ ị hụrụ n'anya na ọ bụ ọdịgị n'obi site na igotere ya ihe onyinye nke sitere na olaobi.com.
I were something tunye n'ime a na opuo ome. Is telling you something that something live here inside we don't see. That na enwere ihe bi n'ime anyị anya na ha fwa. Why? Ọ ga-eji eme itinye something ehe onwe ọkụ opuru ome. Maka gịnị? That means e nwere something dị n'ime anyị na ha afụ. But your mind, ị na-agwa gị something, ọ dịghị ka mmadụ na-efere gị ife ebe. But all this common thing, easiest way of life, na-echu ụlọ easy way. Nwanne, easy way nwere ihe ọfegogoro gị. Kedu ihe easy way, nwe since anyị pụtara ụwa, easy way have never done us any good. Never. Everybody is busy building. Everybody in this life is busy building. We are busy talking nonsense. O ruo echi, anyị nwere apụtakwa echi. Chọọ onye anyị ga-ebule m about that. Kịta na a na-ekwu ya sị, everybody in life build a system. Nna ụna adịzi na-ekwu mmadụ nwere ike ọpụta ọsị gị na ya bụ a Christian or Islam. Nwanne, mụnwa na onwe m, I don't care. Iwere Christian, mụnwa onye nsọ ala, ịgwatago. So amaghị m Christian abụghị Igbo language. Put way in Igbo language. Gịnị Christian nọ n'Igbo, ịgwatago. Because ụka emeghị Christian, ụka bụ Igbo language, it does not mean Christian. Ịgọtago ụka bụ ebe a na-akara mmadụ ụka, that is kind of ikpe ekpere. Ịghọtago? Ụka bụ ikpe ekpere. So omini Christ, omini ikpe ekpere. Ụka bụ ikpe ekpere, ọ bụ conversation to have a combat with your people. Ịghọta? So ebe a na-eje atụrụ atụghịrị mmadụ azụ. So o nwere ihe onwere ime with Christ or Islam or this thing. So our language is Igbo language and we will take it back from all the whole language in the church, in the Muslim, in the Judaism. We are taking all of them back. Go and form your own language. Jee were language nke gị. Ịghọtago? As long as no Igbo language is within Igbo language, period. Nwere ihe ọzọ. Bikos ụnụ agbawagha anya aka nakọrọ ihe anyị nakọrọ nonsense. Eh? Mmadụ nọkọta nnọọ nakọrọ mmadụ ihe na-ekerịta anya ife na-abụ. No, that is open eye, open robbery. Eh? Were ezi Igbo na-agụ egwu ụka. Nna ụna dịz na gowe na Latin. Igbo na Igbo Christian sing in Latin on English. Ịghọtara? Yes, ọnwụ na Igbo onye Islam sing in Arabic and talk in Arabic. Ọnwụ na Igbo onye Judaism go and write in Jewish. Yes, you are free. Onwe onye ji gị aka, but hapụrụ anyị Igbo anyị aka. Ịghọtara? Onwe onye ji gị, nobody, onwe onye si gị emene. Ichi isu Igbo, isu Igbo, but don't attach the name with that nonsense. Ịghọtara? Ichi isu Igbo, suo Igbo, ichi iji Igbo ka ụka gị ka, but emekwani attach, because we are living witness. Anyị chọrọ iso nna nna ya. Ị gaghị arịja ati my father, you want to use their property. No. Ị gaghị condemn my ancestors, condemn sia ha, pray against them. Eh? After everything, ị bịa kpasie, sị ka ị bịa mee enjoy na their own foundation. Mba na ọ naghị work like that. Either you are in or you are out. Bikos ị maghị about judicial system. Ndị isi ojii amagha law of the country they live. Even the bed where they born them in their own father's land, they don't know the constitution of that ordinary country, talk less of the constitution of the earth. Bikos ọ wụrụ na ị ma law of a country, then you normally know law of your life. Yes. Ọwụ na ịma law of a country, at least ị ga-enwezi idea law of a land, of a law of nature, ka o si arụ ọrụ. Ọwụ na ọ bụghị ya, kedu ka mmadụ ga-esi anọkọta nnọ ya? Onweghị onye force run Christianity. Nobody force you. Nobody force you. Ihe bụ excuses. No, nwanne, tata bụ na gị na ebe a na. Pipo na-eji aka ha si na ha si Israel bịa na ha wụ Jewish ka ahụ. Onwe onye fọsụrụ ha. O nwere onye fọsụrụ ha. Then jiri tata mara ụnyaahụ. Simple. Mmadụ ji Assembles of God taa, o kweghie echi oji ama Jehova. O kweghie nwanne echi. Ndị niile na-eje Siemens tido enwe mgbe ha jiri Katọlik. Ndị na-eje Katọlik taa enwe mgbe ha jiri Jehova Witness. Ndị na-eje Jehova Witness taa enwe mgbe ha jiri Katọlik. So, o otu a ka ha si awụgharị nwanne, as long as your spirit is empty, ọ wụ normal thing. Ịghọtagosi onye wutere unu, o nwere onye fọsụrụ unu anything. Believe me, 100 million years time ị ga-afụkwa na ndị mmadụ ka na-agbagharịkwa na dis religion something. Gwa sị na m gwara gị, bikos ọ wụrụ na ịma about spirit of spirit, ị mara ka o si arụ ọrụ, ị mara na datin bụ nọma spirit na-awụgharị awụgharị. Were sị m ekerie n'ọfọ. Ọ wụrụ na ekehie n'ọfọ na awụgharị, nọma simpụl. So o nweghị onye mere unu anything. O nwere onye mere gị anything. Apụ ihe story story nonsense story useless. Yeah, for me is useless story. Useless. Ndị niile na-achị ọchịchị na Afrika kwa bụ ndị ojii. Yes, ka ihe ha nweghị ike ịrụnwu ordinary water borehole. Why na ha arụghị borehole? Ndị a na-ere mmanụ everyday, red diamonds, red gold, everything. They cannot do anything. Not even in Tanzania, not even Uganda, not even Kenya, not even in Nigeria, not even in Ghana. All of them say gold, diamonds and everything. Ha na-ere, but ha enweghị ike ibi edugwe sistem ga fevo ha nwa, fevo ụmụ ha, fevo ụmụ ha, hapara ego dị Tata Bank na Western Bank. Ị na-asị mụ na m kwere na somebody mere ndị a. What you're living, ihe ị na-ebi now shows opposite. Na ka ihe mmadụ na-ebelive something na-enweghị verification. Life ị na-elive today na-esho ihe ahụ ị na-ebelive na onweghị ebe a ga-apakanye ya. Ịghọtago? Onweghị ebe a ga-agbakanye. The man na-achị obodo anyị ebe anyị si wee pụta bụ Naijiria. Ọ na-ere mmanụ everyday by day. But ọ na-aga na the same people na-enweghị mmanụ biri ihe ego. No job, no road, no light. Ị na-agwa m na onye a dị o buru ego ya gaa na obodo oyibo dosa, ị na-asị na emere onye slave. Onye a ji aka ya jee ebe ahụ, onye a ji aka ya jee die. Nna nwanne just mee study something. Ama m ka ndị bai ze juche study something. If what we see today that ndị mmadụ na-ama mmiri Mediterranean na-aga Europe. So koro ọdịka ndị a ji ụkwụ ha egbu onwe ha ebutere chip eburu ụgbọ mmiri bịa si na Jizọs save. Nna nwanne the whole village unu ga-agwụ dị na today ka e butegodo ụgbọ mmiri na gaa na Naijiria dọnye sike ndị chọrọ ije America. Buru si buru ụgbọ mmiri kịta now today ihe ahụkwa 100 years ago ọkwa 1000 years ago today si buru ụgbọ mmiri gaa na Lagos ọ na Calabar dosa ya si kedu ndị dị ready to go to America new world. Ihe ị ga-afụ you be surprise. Ihe ị ga-afụ nwanne ị ga-adị ezigbo surprise. Ọ nụrụ ka ọrụ ibe so ihe anyị bikos kondishon anyị adịrọ mma anyị na-achọ kodo onye dị responsible for the condition but instead of you to see them within you are seeing them outside then you cannot solve it. Onye afọ na-arụ na aṅụ isi ọgwụ isi ọwụwa ya nakwa ha na onye afọ na-arụ na aṅụ ọgwụ isi ọwụwa afọ ya anakwa ha ana nna-agba nke bụ eziokwu ọkwa ịṅụ ọgwụ afọ ọrụrụ na afọ na-arụ gị afọ na-arụ gị akwụsị. Ọ kwana ihe anụ anyị na-eme taa nwanne anyị gbakwa aka ahụ na-agwa unu nke bụ eziokwu ọ ka mma na mmadụ ji n'oge chọọ ego ji bifo chi ejie ndị na-achọ chi ụwa ha ekwuo na m ehihie bifo ka m repit kwenye chi ụwa gị bụ agwụ ife ji ọkụ ekwensu na ala maka ndị ụka si gị na ekwentị uwe na eme nke gbawa ka ị gbasie ọsọ manụ m ka ị ga-esi amanụ ihe ekwensu na-eme ka ị ga-ekwensu na-eme ị na-agba ọsọ ịmaghị ihe ọ na-eme na mana n'isi gị ebe ahụ ị na-eme ajọ ihe ezu ochie agba ama mana ị maghị ihe bụ ekwensu mana ị na-ezu ochie agba ama mana ị maghị ihe ọ ịtụfuo na ekwensu mgbe ọgụ ruo ọkwa sị na e gbuo dike ihe eji eme dike ruo achọba dike yes ọ ka esi eme na ọka esi eme na eluigwe ọmụmụ kere ekwentị abụmchukwu na-eke mmadụ abụmchukwu kere ụwa ọbụmụ kere ya jụọ m so chukwu nọkọtara nnọọ jee kee ekwentị gbaba ya mgba chukwu nọkọtara nnọọ kee ekwentị ọgbaba ya mgba ụnụ sa na chukwu kere ihe niile nna ha ụkọ mmadụ si wee kezie enemi ha ka nyu kreti enemi can you create enemy no that means e nwere ihe ọzọ ji kee ya ọwụ maka ihe ụnụ na-akọ bigos ina idiri ike gịnị bụ ike eji anyụ nsị gịnị ka ọ na-anyụ nsị nsị gịnị bụ poizin na akadị ụnụakọ ụnụ amagha na nsị bụ poizin nsị nsị poizin mana ike ka ebe isi anyụ dị nsị from ike ike bụ ike ichi ibu wet lifta ichi ibu wet lifta ịmana na ike ebe aha ka ike dị ichi ibu wet lift mara na ike ka ike dị ọla esi naghị ebu wet na ike ka ike dị eji wee kpọọ ya ike ebe ahụ ka esi anyụ nsị poizin. So if you don't understand this four principle nwanne ịmara chi ụwa ga ndị gaha ama ịghọtago ọnwụ na ịmagha ihe ị na ịmagha chi ụwa gị andị gaghị ama ya a ga na-eri gị white iwu mugu mugu daa isi na-asị ka nna agwa gị nwanne mee your own research verify ya mee your own verification bicos ihe anyị wil liv to study and verify ọ bụ ihe anyị na-ebi our hobby is to study and verify ya nwere ihe ọzọ anyị na-arụ ihe anyị na-arụ during our free time is study and verification spiritually and otherwise. Bụhụkwa nke a na-asị na asị na asị mba confirm anyị need the confirmed information bicos we are dealing with public bicos ikwu ihe na-abụghị eziokwu mbọsi ejide gị ihere emegbuo gị ịkwuo ihe na-abụghị eziokwu one day nwanne ịtụrụ mmadụ asị taata ịtụrụ onye asị echi mbọsị nke ịtọ gịnị ka ị ga-ekwuzi. So we are living evidence bicos ọbụna ihe abụghị eziokwu in next 500 years ụmụaka anyị ga-abịa tụọ anyị okwute gbaa anyị mamịrị n'elu ili bicos anyị sịrị asị that is why onye ọbụla na-asị asị na public ji ncha asa ahụ mara onwe ya o ji ncha asa ahụ mara onwe ya bicos isisi a dị asị echi mgbe a ga-ejide gị na ị sịrị asị ihere emegbuo gị megbuo ezinụlọ gị ịghọta ihere emegbuo gị omegbuo ezinụlọ gị so onye ọbụla sịrị asị na pọblik midia gbanụ nkịtị ọhụ mbọsị nwata wufuru mmanụ ka a na-etinye ihe nọmbọsọ wufu ogiri akwụ ọ mbọsọ wufu ogiri akwụ so gbanụ jụrụ anyị nwawu ndị nsọ ala igbo ihe anyị bịara bụ ka anyị megharịa igbo ọ mụ na gị anyị niile ofe osisi anaghị eme ọhịa onye jụ onye kweghị ekwetara ihe onye ekweghị ekwetara ihe gọọmenti rụchara ụlọ ụka nwee polisi na amị ụna ama nwaanyị maka ụmụ na enwere ndị ga-eti ọnwụ agha ha eji ụka ndị polisi na ndị ama echere ha ọhịa ekwentị na arụ kee ihe mere ha ji biri na barak ụna ama na ndị militri men bi na barak nwaanyị bikọs ọsị gị debe ekwentị n'aka nri gị bikọs aka nri gị bụ ebe ahụ ka ike gị dị so ịhụ na ịfụ simbol of justice ahụ ihe afụ na o bu skel of justice n'aka ekpe ya ọ bụghị n'aka nne o jidezie mma n'aka nne then if you balance yourself ị nọ n'udo mana ịnwa anwa jụ balance kwe hụrụ mma gwa ka ọ na-eche ngwụma anụnwa ọ ga-ebe gị n'ahụ na ahụ ego ọ ga-ezu ike ihe awụcha simbol ọ dị everywhere go to google and google symbol of justice google or symbol of justice ị ga-afụ nwaanyị ahụ woman lady o ji skel balance n'aka o jide mma n'aka nne o ji mma n'aka nri maka na ịma na facebook a bicos of non show opposite ọ dịkọ aka ebe ka nna egosi mana ọ n'aka nri o jide mma so ebe aha ka ya powered ịghọtago ọwụrụ not aka nri bụ not aka ekpe south ịghọta so ọ dịziri maka anyị nwa na anyị chibụri nwanne hapụkwa na akụkọ okwu abụrụkwa nne o rapụkwa na okwu n'okwu abụrọ nri anyị chee ibu uru asị epepụ anyị ga-emegodi nsọ ala ụwụ nsọ ala ahụ bikọs nsọ ala is about mind ọ ga na-eme gị na-eche uche maka onye na-adịghị eche uche nwekwa ihe ọma ndị mmadụ na-ekwu maka ọdịnala igbo na ọdịnala igbo ka ihe bụ ọdịnala igbo gịnị bụ ọdịnala igbo nwanne ọdịnala igbo bụ akọ na uche amamihe nọ akọ na uche echiche amamihe ihe efu ihe ọjọọ ihe ọma ogbenye ọgaranya ikwu na ibe ọgwụ ihe ọdịnala igbo mana ndị a na-egbu ọkụkọ nna kiri ọwa akọ na uche ka ị chọrọ ka ọ bụ ọkụkọ ka ị chọrọ ka ị chọrọ ọ bụ iche echiche ka ị chọrọ ka ọ bụ igbu ewu na ọkụkọ kedu nke ghọrọ kọrọ ofu ndị a rapụgo ngwa ọnụ ihe na-eme anyị si anyị n'aka ahụ si anyị n'aka ụna asị mba nna gị debere gị ọ dị ya n'ala gịnị wa ọdị ya n'ala ime ọdị ya n'ala nature is intelligent bicos thats why nature can create bicos automatic animation is intelligent so gịnị bụ akọ na uche unu ahapụzi akọ na uche gburu ewu na ọkụkọ jewara unu ahapụzi iche echiche hapụzi amamihe hapụzie ịma ihe bụ ihe efu hapụzie ịma ihe bụ ihe ọjọọ hapụzi ịma ihe bụ ihe ọma hapụzi ịma ihe bụ ogbenye hapụzi ịma ihe bụ ọgaranya hapụzi ịma ihe bụ ikwu na ibe hapụzi ịma ihe bụ nka na ụzụ hapụzi ịma ihe bụ ezinụlọ akụ na ụba anyịsị mba na ọbụzi igbuzi ewu na ọkụkọ bụzi ọdịnala gịnị bụ omenala asị ịchụ aja ịgba afa ihe niile a bụ igbo langweji nwanne ọ bụ igbo langweji ọ bụrụ Hausa so kedu ihe mere na anyị enweghị ike tiwepụtagodi from ebe ahụ anyị nọ let us study the language ọkwa we are dealing with the language ya gịnị wụ this language a na-ekwu okwu that is from where you start ọ bụghị jos ị na-eme rubbish pụta na from that rubbish go to the language and say gịnị bụ asụsụ a gịnị ka ọ bụ hapụgodi this magical method gịnị ka ọ pụta kedu ihe eji akpọ the same afa afa mmadụ why eji akpọ afa mmadụ aha mmadụ why kedu ihe jikọrọ afa na aha na afa from that place ibupụta gịdị from rubbish a na-asị ịchụ aja gịnị bụ ịchụ n'onu igbo ọkwa ịchụpụ ihe gịnị bụ aja aja dị n'anya na-azụ ụkere ihe ọ bụ ịghọtago even na the Bible nwa bekee gwara gị si gị na mgbe Adam na Eve tara mkpụrụ osisi ha tara, a chụpụrụ ha na paradaịs. Ọ gwa ha bụ aja, ọ sị gị na o ji aja wee kpụọ ha na aja ka ịbụ aja ka ị ga-anaghachi. Ụna na nnukwu Igbo, ọ sị na ha bụ aja na aja ka ha bụ aja ka a ga-ana. Ọkwa ihe o kwuru dị ọhụ m okwuri o ngị chụpụ dị aja na wa aja bikos na o were aja wee kpụọ ya o wee megheribe emegheribe na ọsị nsị o ji aja wee kpụọ ya ka o ji wee megheribe dị na ọ chụpụ ya na paradaịs. Ọkwa ihe ha kwuru ọhụ m okwuru bikos ị naghị efolo langweji. Ihe mma na efolo langweji asụsụ asụrụ ebe ahụ, ihe na bụ asụsụ asụrụ. So nwanne, you need the rocket science iji wee ghọta asụsụ asụsụ ịghọta. So ihe ha na-ekwu maka o jọsụ jọsụ iwantu igo isi igo igo na-emekwa mmadụ ba klaụd sent o na-emekwa ga mmadụ ara klaụd kwa mmadụ rizin igo na-eme klaụd na klaụd yọ rizin. Jọsụ gee ntị, jụọ onwe gị ajụjụ, chere onwe gị echiche. Asịghị ka onye ọbụla bụrụ wizard, asịghị ka onye ọbụla bụrụ kọmputa sayensị, mba akọnsensị, akọ na uche. Ọdịnala Igbo akọ na uche, ọwụrụ igbu ọkụkọ, ọwụrụ igbu ewu, akọ na uche, echiche, amamihe, ihe a bụ ụdị ya na ala. Akọ na uche to cast a nice something. Echiche wu solution, iche echiche to solve problem. Amamihe wu principle of vibration to give light. To give light. Because without vibrating the copper, ọkụ anaghị enwu. Mmanụ mana ọ vibration mere ọkụ ji enwu enwu. Ịwere ya mere iji eme metụ ọka na waya ahụ ọcha ọkwụ oge. Mmanụ ọ vibrate ka ọ na-vibrate that thing. Because that the vibration the higher current than your own blood vibration. That's why o ji wee chọkụ ọ ga-acha ọkụ. O nwere ndị eletrik na anaghị acha ọkụ. Because their vibration dey high. Simple. So ọ bụrụ na imenyụọ dị ọkụ, ịgbanyụọ eletrik ahụ, ọ ghọọ ihe efu. Ịgbanyụọ dị eletrik ọ ghọrọ ihe efu. After ihe efu, inweta ihe ọjọọ, ịnyụọ ya na nsị. Nyụsịa ya na nsị. Clean ya, iwepụtazie dị nsị ahụ, ịbịa clean ya, ọ bụrụ ihe ọma. Ya wụ process of life. You must have evil in your mind. But ngwa ga tara you are obu your own right to transform the evil. For you to get ihe ọma, you must pass through evil. Because evil mind was already come. But obu ngwa ka ọ dịrị how to transform, navigate this ihe ọjọọ to transform it to ihe ọma. If not, you must, because electric na-enye ọkụ, ọ passing through current. That current is poison. That's a danger is here. Go to ebe dewere transformer, electric transformer. Ọ ga-asị gị danger, don't cross. But ịnụ na ya adịghị na-eme enjoy the light. Ọkwa eziokwu, ịnụ na ya adịghị na-watch TV, na-watch, na-agbagasị video game, na-eme ihe niile ọkụ na-enwu. Hey, Nigeria don't have light. Because you are not ready. Ibugo ekwentị na, who will give you light? Ibugo ekwentị na, all poison na-enye ọkụ. You cannot build pharmacist. Biko pharmaceutical company ọ poison ka eji arụ drugs eji agwọ mmadụ. You cannot handle poison. Ị ga-ebugoro ụzọ gbuo onye sị gị rie nsị ịkọ ya ọgwụ. Yes na. Ị gaghị arụnwu plen biko ọsọ wụ nuklia ka eji arụ plen. Mmadụ sị gị taa mechie ọnụ ị gba ya nuklia adras. So all those things ya ka na agwa ụnụ sị na enwe something that is going under transformation. That's it. Before I rụọ plen, ihe na-arụ plen wụ nuklia sayensị ka eji arụ plen. That's why plen hit ya somewhere ọ gbarie. All nuclear science. To refine ordinary petrol, all nuclear science. Electric, poison. Pharmaceutical company, poison. So, if we cannot handle ordinary anger, ordinary iwe nkịtị, that's why ịchọ nwanne ịchọ ịma ka ụwa si arụ ọrụ, observe what you see every day, life ị na-ebi period. Na-ene anya anyị arụnwughị ọkụ ịma na ihe eji arụ ọkụ bụ danger. we cannot confront them. Ordinary evil church, church nkịtị, we cannot stand evil church. Ị ghọtago? N'ihe church ndị na-aga ụka na-atụ ụjọ. Ordinary evil in the church, that's ordinary evil a na church a na-asị ekwentị nọ ebe ahụ. Devil is my, devil you are a liar, devil you are a liar, cast them, bind them. Nna nwanne, majority of your people is living this life. Ọ dịghị surprise na-enwe ihe anyị rụpụtara. If your mind is so commonly that doing like this, you band evil. But your character, which is the evil, you don't see it. Your mind, which is the evil, ifuria. Ndị Igbo si eme ume, ya bụ ihe efu. Omume gị, ya bụ ihe ọjọọ. Ị ga-transform omume gị anụnwa to ihe ọma. You must transform this omume. Ị ga-transform omume gị anụnwa. Ihe ọma. That's why ị gaa na ana m enye na example with nwa bekee akwụkwọ ọwụhụ na ya enweghị nta na akara anyị ma ya achọghị ibu ihe anyị je bunye ndị public onye maka ijigo nke nwa bekee na mgbe anyị mesị unu ga-afụ nke anyị anya bikos ihe ndị sọsọ ọnwa ofu ọnwa ka e nwere n'elu ofu anyanwụ so all the whole religious book nwere something in common bikos mind bụ ha na-ekwu maka ya so ha niile ha bụrụ ndị iberibe. Nke ọbụla na-akọ m ọbụ na ihe ọbụla ịfụrụ na akwụkwọ nta na akara efughị ya na Bible. Mana Bible na-asị asị. Ihe ịfụ na Bible efughị ya na Koran, mana Koran na-asị asị. Ihe ịfụ na Koran efughị ya na Buddha, mana Buddha na-asị asị. All the same thing, but in a different definition. Ịghọtago? So omume n'olu Igbo, oya wụ Deuteronomy na nke ndị Bible, ọ sị gị thou shall not. That means all that work there is danger, but thou shall not do it. Ihe ọ kwuru, ọ gwara gị thou shall not. That means ọ recognizing na enwere ihe there, but thou shall not. In the beginning, ọ sị ha na enwere ihe dị here, but don't eat it. That means that is evil not here. In the beginning, ka ọ gwara gị, that is na enwere evil not ever, but don't eat it. Thou shall not. Na kedu izi ihe iji wee filizie na enwe ihe dịka evil, na evil bụ independent entity. While your creator gwara gị sị gị is there with you, but thou shall not eat it. That means it's in your mind, but thou shall not execute it. Thou shall not execute it, but mba, ị ga-emesi execute all the whole evil in abalị buru. I cast them, I bound them, Holy Ghost fire, I bound them, I cast them, Holy Ghost fire, I bind them, I cast them. The evil nọ dị inside you wee na-achị ọchị. Gịnị na-eme onye a? Ịghọtago? Because o nwere other things you are wasting your time. Nsọ ala ga-eduba gị n'ụzọ eziokwu, duba gị n'ụzọ amamihe, duba gị n'ụzọ progress. Nye gị akụ na ụba, nye gị obi aṅụrị, nye gị obi ụtọ. Mana ịchọba ife ụwa n'ike, nwanne, ihe ị ga-enwe bụ ụwa ntọọ ọ dịghị ga-afụ na agbụghị eziokwu ngwasị a gị je kọnfam ịghọtago ngwasị a nwanne asị ịkpa nri kwe were a m na-ekwu ebe a achọghị m any glory don't give me achọghị m any tank achọghị m any like ihe m chọrọ bụ nkwụsị a destiny go to your bed and relax and think. Chere onwe gị echiche ichenyere m chere onwe gị chee nya bara gị ihe ichetara ya dịrị gị otumi nwere ihe gbasara m my own o ezie m ozi zie okenye ezie m ya si m bute ebute nsị na ndị banyị na-asọ ya nsọ ịghọtago so that is it enwerezi ihe ọzọ rapụrụ ndị efu rapụrụ ndị iberibe ndị nsọ ala rapụrụ ha jiri onwe ha ọgịnya ọ bịara ụwa ọkwa mbọsị ịfụrụ ya ka ọ fụrụ gị ka ihe na-enyere ndụ gị nsogbu. Ọ mbọsị ịfụrụ ya ka ọ fụrụ gị na so ihe ọbụla o metere n'isi ka ọ dị onweghị mgbe mmadụ a na-akpa ha nwụchitere mmadụ ọnwụ ọkwasị mmadụ na nwụrụ onwe bed of the same feathers flock together ndị nsọ ala gbakwa onwe ha ọnụ na nwanne enweghị agbụsị na-ebu ọchịcha ụna ogere agbụsị bụ ọchịcha nnukwute ọchịcha buru ibu agbụsị egburie ha burie gidigidigidigidi ya ụcha ụfọdụ ha rigochere n'onye ọchịcha ahụ a na-enu ye ụmụ agbụsị hacha ka chinchi bụrụ ọchịcha bugidere ọchịcha o buruo na ya adị ha ha bụrụ na ya adị ma ha ga-eme ha tụrụwazie ya obere tụkpusie n'ime ọnụ. A ya erigide dị ọchịcha o ripịa ya, mana mgbe eji richa ọchịcha ọchịcha ha ma igotago. So ndị nsọ ala Igbo no matter how small, anyị eji eziokwu. Nna nna anyị ha kwụ anyị n'azụ, ndị a nụnwa ejighi eziokwu sọ achị ka ha na-asị asị bụ asị forever and ever. Asị bụ asị heti onye bụ asị na-egere ntị asị bụ asị isente. So heti from whom? What you give you shall get. Ị na-achị mmadụ aka wọka azụ aka ga na-achị kpandị igbo kwure ị na-achị mmadụ wọka azụ aka ga na-achịrị ịghọta. The worst thing ga-eme gị mma ọka ma na mmadụ mere gị ihe ọjọọ iri atụ ya dan ibu ihe ọjọọ n'obi. Na-ege m ntị o, mmadụ mee gị ihe ọjọọ react ya dan ibu ihe ọjọọ n'obi. Ị bụrụ ihe ọjọọ n'obi ya ụnụ agago ịmaka ihe wee obi ụnụ amara ihe wee obi ị mara ihe wee obi. Ị mana a na-asị gị nwe ha na-asị gị 666 means your heart. Ịghọta gị devour onye nwụrụ devour amosu. Every evil man on this earth, ndị Igbo ji wee sọ na-ata amosu. Every evil on earth amosu will react. No, if not today or tomorrow, because onye nwụrụ dị onye nche. Onye nwụrụ dị guardian of the heart. Ọ ga devour gị, o mesịa gị ihe. Ndị Igbo, ị ma na ndị mmadụ amaghị asụsụ Igbo. Ihe m na-agwa ha mere ebe ndị bụ secret small. Amosu unu na-afụ. Onye nwe mere amụ mmadụ ji ekeni ekeni amosu mere wetata amosu onwe ihe dị like that. Onye nwe wụrụ bikos iwewe gị ote chaji ya iwewe gị chaji ya iwe na chaji ya chaji ọ dịsị nchaji ya ya na arụ ihe niile. Onye nwe ga-agwọ gị nwa ịba bikos ịkpọ asị bụ isi asị na ịkpọ asị bụ ofu ihe. So o ji ncha asa arụ mara onwe ọka mma ịmara ihe ị ga-ekwu gba nkịtị. Ndị polisi ndị gọọmenti si gị ị gaa na kootu polisi jide gị na any civilized world polisi jide gị asị gị ịmara ihe ị ga-ekwu don't say anything because anything you say will be used against you in court. Jaji onye ọbụla nọ na civilized nation gazi. And if you don't know what to say, keep quiet. Ihe ọ bụla ị kwuru a ga-eyuzi against you in the court. So ị mara ihe ị ga-eme n'ụwa anyị pụtara machi nkịtị kọsi ị gaa na Facebook na-akọtu ị gaa na street na-akọtu ịhụ ndị ezi ozi ọma wit microphone gọzienu chineke na-abịa ọzọ nke ọ bịara abịa ụjanya mana ha ji microfon ya kwụsị okwu ahụ ha yọrọ ego wee naba ha eribekwehe nni o. O jesịsị asị with that microphone with by 4 o'clock. Kọsi asịsị asị na Jizọs gwara ya gwa ya osisi a dị asị agụọ ezigbo agụ ọnya ya ha abịakwute ndị pastọ a na-ezu ochi na ama believe you me inside their heart they are tormented. All of them ga-agbacha ara from A to Z. Ndị pastọ a na-ezu ochi na ama most of them are tormented but they gaghị ama every day by day ga dị achọgharị ritual ga-emere ha ritual every day by day go and verify. Ndị pastọ a na-ezu ochi na ama 99.9 of them na-agbagharị every day achọ ebe ha ga-eme ritual because that thing is tormenting them. That thing ha na-eme magic heavy magic wetu isi bịa were isi ọhịa ha na-eme ya bụrụ ọkwa religion ya wetu isi bịa were isi onye na-amaghị ya jụọ. So onye osimiri fụrụ okwe ka ọ na-eri ị na-aga na nke ndị wayo a ndị a na-eme chọọchị ndị a juru everywhere wetu isi bịa were isi onyinye ndị Greek ọkwa onye osimiri fụrụ okwe ya ka ọ na-eri iru ha n'ebe ahụ ọgwụ atụ gị asị gị jee bute ihe niile nwere ije bute ọkụ machik ka ha na-eme ga asị na agwa ha ga-agba ije ebe ahụ idesaka imoto gị asị weta akwụkwọ anị gị nna nwanne kedu ụdị ụka nke bụ ije ebe ahụ asị weta akwụkwọ anị ọnanụ nso kwuru ya. So kedu onye n'ime unu bịagoro n'ụlọ ụka si aweta akwụkwọ ana ọsịsị awa ụka ka ụdị ụka wụ ya iji ike imoto iweta akwụkwọ ana iji ha akwụkwọ ana iweta ka imoto iweta 200,000 nke ahụhụ na-asị na asị nwanne ahụ afụgo m onye o mere ọdụsa ka imoto ya ruo na ọmadị mgbe o jidebe ka imoto ya sef ruo na ya adị wee sị ka imoto ya ọgbaba were speki gbaba je ebe ụpakịrị dị moto bru dị moto were speki bru dị moto gbafuo. E nwere ndị o mere na-agba ụkwụ anị taa ụkwụ anị taa were ka imoto ha desara n'ụlọ ụka gbara ụkwụ anị naba gbagodi mma ihe ọgba aka fọnd eriri eri mana ị na-agwa ndị be anyị okwu si ebe aba si ebe abụọ ọ na-ata afụfụ ama mma ji afụfụ anyị isi eji afụfụ anyị isi ụmụnne eji ha afụfụ anyị isi na so afụfụ anyị na-ata dị ọdị anyị mma ndị ndozi ọdịnala na-apụta anyị bụ ndị nsọ ala anyị enwe igbo heriteji si na anyị chọrọ ka anyị sọpọtụ igbo heriteji emume ka ndị nna nna anyị si eme omume ka anyị mezie na inwe ihe mebiri emebi na-adịghị mma n'ala igbo ka anyị dozie na ya ka anyị nwee nụ nka na ụzọ onye ọbụla gbachapụ nkịtị mee ka ọ nụghị ya na-ekwu a na-agba ka chi nata arụ a na-agba ka chi nata arụ ịchọrọ ihe ọma nne ihe ọma anakwaghị adị izi ihe ọma na-afịa arụ o need hard work nna unu ama ihe o tekiri ịma na-ekwuri sitere dịka egwuregwu unu ama ihe o nwere ike iteki pepụ nweta akwụkwọ combinary their own ancient ideas ancient philosophy from A to Z. Have you ever think that? Ihe niile ndị igbo mere as a life mgbe amụbeghị mụ na gị ka somebody bịa ihe anaghị garanti ihe ichebe ha echiche si na ịda na mmụọ na ọmhie ọwụ na mmụọ nwere ihe nwere something dị rọngụ somewhere something is happening somewhere we don't know. Kedu ka ihe anyị mere tinsi before anyị apụta onweghị onye n'ime anyị na-ekwu na eke bụ faya wetere wike m enweghị onye n'ime anyị wepụtara ọ anyị wepụtara ọdịnala igbo in public ndị mmadụ wee ṅomie ya we brought it from dustbin hapụzie na ndị mmadụ na-amazi tịkatịka akọ ihe na we brought it from dustbin and clean it up ndị mmadụ eribezie ọghọrọ nri ya na-eri ịghọta anyị wepụtara nsọ ala igbo tọnụọ ya from forbidden into something that is holy because of forbidden or holy ịghọtago so ndị be anyị amaghị ebe asọ na nsọ ha amaghị ebe difference between nsọ na nsọ ịghọtago so all these things we brought them the before anyị apụta ndị mmadụ nụ maka ọgba nje hazie n'okpuru bedi anyị apụtago na ndị mmadụ na-anụ maka ihe ụwa hazie n'okpuru bedi all those things now we make them anyị egwego ndị be anyị na ọ bụghị ihe ha gbara ha abụghị eziokwu n'oge na-adịghị anya ị ga-eji anya gị gbara onwe krismas ị ga-eji anya gị gbara onwe krismas ị ga-asị so ọhịa ka ha mere anyị ịghọtago mana enwere onye mere gị enyiwe mana ị ga-ajụ onwe gị ajụjụ ọhịa ka ha mere anyị mana nsogbu adịghị ebuso na mmadụ agha mbọsọ ọbụla ụka na-erughị ọzịrị gị hapụ ha si ebe ahụ pụta ịghọtago afọ ọzọkwa na onye ọbụla ka ọ pụta bikọs ọnwụ mgbe onye chetara ọba ụtụtụ ya mana ihe nna agaghị ekwekọ ka mmadụ bịa na nsọ ala anyị bịa kọwara m maka ụka o jizọs mba keep it for yourself debere onwe gị bikọs mma na mgbe ọbụla ị matara ihe ị gaghị asị na nna gị bụ onye ọjọọ ifo nna nna gị dị drọnk ọ ṅụrụ mmanya na-egbu ya ịma ihe ị ga-eme weta akwa gachie nye ọwụ na mmanya gbusie ya kpọọ ya papa chekwa na iji arụkwado mmanya na-egbu egbu ka ọ na-egbu gị egbu nwaanyị naha ṅụzi obere nwaanyị iji wee nwe nke na-egbu gị egbu mana ọwụ na nna gị ṅụọ mmanya ọ na-egbu ya ije kpọọ ndị mmadụ si abịa nene nna gị ṅụrụ mmanya na-adagarị ọ ga-abụ gị ọna ndị ọ bụ oge ọna ọ ga-eme gị afet ịghọtago ọ ga-abụ gị ọna ndị ọ bụ oge ọna ọ ga-eme gị afet so maka ihe nji ekwu maka ndị nna ha na-abụghị ezigbo mmadụ mechie ọnụ ịghọtago traịtụ ịgba ihe ahụ ịma nna gị mere adịghị mma kọrekt ya so dat ka ị kpochapụ ka ị balansị ya datị nna gị mere na-adịghị mma ịghọtago balansị ya ya bikos ọ nwụnye amụrụ gị ọ mụrụ gị wit popos ọ mụrụ gị fọrizin ọ mụrụkwa ya mụrụ gị na so ihe ọ na-eme nwuru gị mee ya anya anaghị aga ihu ịghọtagowanya anaghị aga ọ dị ho pepụl nọ n'ụwa anyị na-agacha progres ọsọ anyị nwa ndị isi ojii na-agbachigị azụ anyị nwa na-agbachigị azụ ya ma ndị obodo niile nọ n'ụwa evrid a na-ewepụta ihe ọfụ ihe ọfụ ihe ọfụ ke ihe ọfụ anyị wepụtago sins a mụrụ anyị a new something have you ever developed anything in Africa? Ọkwa ha onye ojii nọ na western world ji advantage ndị nwa bekee na-eme ọfụma na afrika kedu ihe anyị wepụtagoro bụ new something to show the world bikos anyị chọrọ ka ndị ụwa mara onye nwaanyị black life matter. Kedu ihe anyị wepụtagoro na this life as ndị isi ojii na afrika ka dị ụwa wee na-asụ anyị anya ọkakwanyere anyị ugwu ordinary our own color we cannot even promote ordinary our own religion we cannot promote culture we cannot even government we cannot design a system of governance so that ndị mmadụ ga-asị yes they are capable. Ihe ọbụla anyị ga-use western system of government western education western religion western monetary fund western system of commerce mana nna nna anyị nyere anyị ekedori na afọnankwọ ozuhụrụ anyị anya gba ya mbe gba ya azụgbakwa gba ya alụkwa gị. Kedu ihe mee na ordinary commerce nkịtị commerce ahịa ịzụ ahịa nna nna anyị hazụrụ ahịa mgbe ndị gboo anyị enweghị ike ime nwa ekedori na afọnankwọ ka ọ bụrụ awa own market strategy no nna nna anyị ha amaji natural law to do this thing instead of all to maintain this natural law anyị ahapụ ya manye isi n'ọhịa anyị na-eso western way since anyị sosiri ya the problem abụghị na esoro western way eso western way the only thing we cannot even master it the education western na-eme ọkwa ka na-eme n'Africa. Mana anyị mesịa nke anyị ga to University of Africa ị ga you cry off the same western city of education and every single thing a na-use na western university ọ dị n'ime ahịa you can buy them with money. Ihe niile dị na western school dị n'ime ahịa you can buy them with money but na our own universities those things lack. Mana ọ dị same western education oke ka amaghị akpụ isi ka ọ bụ na mma mkpara isi adị nkọ ọ bụrụ na okeke amaghị akpụ isi ka ọ bụ na mma mbara isi adịghị nkọ na-agwa ndị be anyị sọntịrị ha anaghị ekwe nwanne we need to work on our mind. Rapụgodi na ndị ọchịchị ka anyị produce ndị ọchịchị ndị hụrụ ndị ochichi 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 ndị ochichi ka ị na-afọ ụhụ ndị ọchịchị ndị ochichi ochichi ochi ndị ochichi ochichi ka ị na-afọ ka anyị zụpụta na ndị ọchịchị ọ ga-etek betaim bikos ihe anyị na-edere ụmụaji 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 anyị enwe brit afụjụ ihe nwere nketa okiri ngwo ha na-achọ kọtụ a ga-aba ebe a na-ebute ego ha na-achọ kọtụ a ga-aba ebe a na-ebute ego ka okeke jichara m ka ebute ka ị butesịrị ego ahụ nke mba na ya 99% ebute he demon sef 99% basịrị dị kọtụ nweghị ego abụtere sọm nwụrụ ọnwụ ike sọm nwụchụrụ anwụchụ sọm evri da si ya weta nka weta nka weta nka at the end of the day adị mma polisi adị mma kọtụma useles ị na-achọgharị chọọchị chọọchị ga-abịa zọpụta gị na ije na kọmiti ịchọwa chọọchị ị ga-eje chọwa na nke dibịa ị ga-eje mana a na-agwa gị ihe niile na nna-agwa ụlọ ebe a bụ ihe na-eme eme ihe niile na nwa bụ ihe na-eme eme so a sị na ebe a na-adụ nwatakịrị nwere nnọdụ ka nwatakịrị na-enwe nne na mụrụ ihe m na-ekwu ya ebe a ụka maka ndị kaja ga-eche ekwede ya aka na datin maka ndị ga-eje binye aka na ya nwanne oji ncha asarụ gbara onwe ya ka ị gbasiri gasịa na chọpụta ebe a na kọtụ ebe a na-enye ego ebe a na-enye ego 99.9 ndị jere datin their life never become the same the ndụ ha never become the same useless ego ha eji ego ha eji ezinụlọ ha eji ndụ ha eji at the end of the day ordinary paper which you can produce paper ị ga-eproduce nwo just say your soul because of pepper ị ga-akpatanwu akwụkwọ bred ị ga-enwetanwu ma ọ bụrụ na isi jụọ gị oyi ibe a na-ahụkọ ji achọ ego akụ na ụba achọrọ m ịgba big nnukwu moto chọrọ m ịgba Pontiac chọrọ m ịgba limo chọrọ m ịgba nka legodi environment ebe ị na-anya moto look at the environment ebe ị na-anya moto maybe you don't see it legodi environment ebe ị na-anya moto ị chọrọ ịnya nnukwu moto na dis environment anyị na-ekwu okwu ka a ga-esi wee bee ka edozie environment ya onye ọbụla gbatịpụ nkịtị mee ntị ka ọ nụghị ya nsogbu adịghị jee mma bụ na anyị ma na onwe anyị abịago bụ na anyị abịago sọọsọ igbo ka anyị ma enwere ihe ọzọ ihe ị na-eme ị na-emere onwe gị bọtụkwa ịhụrụ igbo ọ bụ ihe anyị ma andị onye maka anyị na-eme andị ọrụ ndị nsọ ala ka anyị na-eme ịchọ iso anyị n'ihe anyị na-eme anyị nọ na Nnewi anyị chọrọ ka anyị nwee ụlọ nsọ ala na agbata obi anyị niile n'ala igbo ka ụmụaka anyị anyị na-ama ole esi m ịchọghị ịmụ nwa ama na ndị chọrọ ịmụ nwa ebe a buru ibu nwanne nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ịzụ nwa ịzụ ụkwa nwa azụ enwekwaghị dọkịta enwekwaghị sayentist enwekwaghị politishan enwekwaghị polisi enwekwaghị amị ọkwa dis chidren ga-awụ polisi na amị na politishan na dọkịta na sayensị na teknọlọji ọkwa ụmụazị a ma ịzụ ụkwa ha azụ nwanne ijekwaghị ka ime so o kweghị echi ịpụta isi na politishan na-ezu ochi ụmụ onye ka ha bụ ọmụ ndị mmụọ ọkwa mmadụ mụrụ ha onye ka na-ekwunu ọwee mmụọ nkịta ebugo ebe atụrụ na akpata enye ewu atụrụ a na-akpa akpata nne akpata ya akpanye n'afọ ewu atụrụ na akpata nne akpanye n'afọ atụrụ so ọwụ na ịsị na agaghị azụ ụmụazị azụ nsogbu adịghị bọtụ ihe ị ga-enwe okiri napas oshi ama no dọkịta no nọọsụ no politishan polisi ndị oshi amị ndị oshi gọọmenti ndị oshi ọwụ ihe ị ga-enwe bikọsi mkpụrụ mmadụ kwụrụ ka ọ ga-arụ ebe ọ bụ na dis jenereshon adịgo lik dis oredi so uche ga agba ha gị na anaghị ama aka ekpe na nka kwahe nna gị gbara gị ihe anyị niidere wee strọngụ fọs strọng wan otu anụnwa anyị na-eme nsọ ala ka anyị tinye na ike so that anyị ga-asand dis evil empire of human being anyị nwere na our land already we have evil empire because we have developed them already ihe anyị needed was to stand them and begin to train our new kids so because ndị a ga-anwụ anwụ that is life life na-echenge so ndị anụnwa ndị a na-aka nka na ga-anwụ ọ bụrụ na ya emeghị otu ahụ ha ga-etinyekwa ụmụ ha ebe ahụ they will put their children to continue that nonsense so ihe anyị ga-emezi wụ now e create a force to stand them then ụmụazị anyị ezie gbaa mbụọ ụmụazị anyị tozi ha take over onwekwa ihe ga-emenwu ndị ahụ dis pepl anweghị ike ichenji they will not change ndị a agaghị echenji got me right ịghọtago so ilitin ị ga-eme bụ to stand them and hold them standstill hold ha standstill then ụmụazị wee nwee chance wee too tru nsọala tru omenala igbo tru ọdịnala igbo tru ntọala igbo tụrụ iwu ala igbo so that ha nwee ike inyere anyị aka wee na anyị nka ọwụ na ọ bụghị ya nwoke onye ga-ene gị nka ị ga-anyụ ntị na pantị nyụ mamịrị na pantị nwa gị ejewara ịghọtago ị ga-anyụ ntị na pantị nyụ mamịrị na pantị nwokwe onye ga-ene gị nwekweghị inshọransị ndị bekee nwekwara inshọransị o ndị afrịka enwekweghị inshọransị ga-ene ha nka nkịta ọkwa mgbe ndị ochie ka ụmụazị na-ene mmadụ nka mgbe ụmụazị ma ihe nkịta na nwanne ibere ike nka nwa gị ga-eje na isi bed gị mama nwere obere ego idebere ebe ahụ ma ọ bụ na ikpuo n'isi ikpuo isi mmadụ bịara ya arị nye gị ego o were eje nwụrụ nkwụ nwụrụ anwụrụ ọwụ nwa gị ga-eme ya ọkwa ha nwa onye ọzọ nwe onye na-akpa amadi ama mbụ na ọgụrụ adata akwụkwọ ha na-akpa amadi onye ochiube mgbe o pere mpe amadi na-ezu ochi mmanya anaghị akụsie ruo ofu mbọsị na amadi mama ihe amadi mere jide ha ya achị a ga-egbu egbu amadi wee sichere ka ya gwa mmanya okwu ikpeazụ si mmanya bịa mmanya abịa ọtapụ ya ntị ajụọ ya gịnị mere ọ sị na mgbe ọ na-ebi aka na nwatakịrị mmanya gba ya nkịtị, nkịta omemere dị na ọmarị ya ahụ, ọ bụ mmanya ka ọ sụrụ ihe o ji wee nwụ. So onye ka a na-ekwu ebe a, ihe m na-agwa ụnụ ya bụ okwu nne ga-agwa nwa, okwu nna ga-agwa nwa, okwu onye fụrụ mmadụ n'anya ga-agwa ya. Nke wụrụ nsọ ala ma ya emeghị fọgeti ya n'Igbo. Idevelopu go bitcoin, agbam na ịma idevelopu go a vampire that will consume forever and ever. Ma ọ bụrụ na ya pụsị kwụzie idevelopu another child, anyị ewere dị sistem wee developu nna nwanne. Mmadụ na-eme mistake once mana ime ya ugboro naabụ. A sị na agadi nwaanyị daa nda dana agwa ọrịa ihe ọbụla ọkpọ ọnụ. Agadi nwaanyị daa nda dana abụ agwa ọrịa ihe ọbụla ọkpọ ọnụ. So anyị agaghị ada nke izi daa nke ịbụ mbara. Ọ bụrụ na anyị enweghị ọpshọn, a sị na anyị enweghị ọpshọn, mana anyị enweghị ọpshọn na anyị enweghị ọpshọn na nsọ ala abịago with a written book, akwụkwọ edere ede a na-akpọ nta na aka. Nta bụ nta nwatakịrị, a child bụ nta, akara bụ direction, nta na akara, a child with direction, with focus, instructions, religion, culture, government, everything is instituted in your own Igbo ideology. Enweghị government nọ n'ụwa karịrị Igbo structure mara ihe. Nowhere. Enweghị government nọ n'ụwa the more stronger than Igbo mind. But isi mkpiri na akpa mkpi. And if we fail to train our child give us back what we fail to give them. Yes, ha na-atọrọzi nwa nna m ọnọ kata ọtọrọ nna ya si enye ya enye ya na nsọ. Ụna anụbeghị. Mmadụ na-atọrọ nna ya plan with ndị enyi ya atọrọ nna ya si ya nweta 5 million. Ụna anụbeghị. Ọ na-eme na na-ekwu dị ka a na-ekwu ka. Ọ na-eme ka ahụ story, ọ na-eme life and direct. Mmadụ ya asị gị Ifeanyị agoghiri nna ya fonu letest fonu jụgodị mma ụnụ ọmapi fonu ọ na-achọ letest Samsung ọmapi fonu ọsị Ifeanyị goiri nna ya jeep. That man na-egwu okwu jeep onye erugo 80 something years ọ na-afụ ụzọ oji anya jeep. Onye isi na-akụ aka n'ọnụ ụzọ ya na asị na si gị onye jeep jeep onye megị ọ na-asị rụọ ọrụ ụnụ elu nwoke a na-asị rụọ ọrụ ụnụ elu ọ gaara inwe ụnụ elu nwoke a na-asị rụọ ọrụ ụnụ elu ọ gaara inwe ụnụ elu mba ọfụ na oke ọchịchọ odoga ya na oke ọchịchọ ọwụ truly onye ya nid hidatịn otu a ka o si eme ndị ego ndị anyị na-ekwugharị okwu ego a na-ahụ na ndụ ha nwere ike ọwụrụ sọsi ha need to live all the whole their life bụ 1 million naira ndụ niile ha ga-ebi n'ụwa 1 million naira can solve it. Ọ na-achọ 50 million ojighi ndụ ojighi adị mma polisi adị mma kọtụma asị ndị be anyị jiri nwayọ ka ofe rụrụ arụ zụrụ ha nri kwụsịghị mba ọ dị same person ga-agakwa na akọ nonsense but who cares. Onye chọrọ ịma onye who cares? We don't care. Anyị ma chọrọ ịma anyị ma bụ ndị nsọ ala finish sọsọ ihe mma n'ụwa bụ nsọ ala ịgbara ihe ọzọ tenwe anyị go ịchụ ha ahụ ọ bụ onye nsọ ala ka m just nothing more nothing less. Ị chọzi ịma ma ọ jụọ m ịkwa na ịchọghị ịma ya ekwu ụzọ ede mmadụ anọ mana aga n'ụzọ mmadụ pụta na-asị ụka ọ chọọchị onye ọsọkwa ya wụrụ ọsọ ya wụrụ onye Benin ma onye Yoruba ma ọ chamba mama ihe na-akụ ahụ m onye igbo nọ nsọ ala bụ igbo igbo religion nsọ ala ka anyị na-eme nkọwarị ihe bụ nsọ ala si ka agha obi wụrụ onye nsọ ala tụwa dị ọwụ na akwụkwọ nta na akara anyị pụta ị ga-eme pọblik wọd waid ọgadị na awụsa ma na Yoruba gotago so ndị awụsa chọọ dị ka mbi nsọ ala na-awụ ihe ọjọọ kwa ndị igbo wọchipụrụ Jizọs Kraịst 500 years. Ọ bụrụ na ndị Hausa na ndị Yoruba worship bụ ndị Igbo ọ na-ajọ ihe otu ga-anyị ji na worship ndị ọcha na si wachi bugo na anyịsi nwụrụ even if you can combat onye ọcha combat kwuo ya ruo onye nsọ ala ọsọ ha maka esi ya combat mmadụ let's combat them as well. Ọ bụrụ ihe ọjọọ only peace we will have in Africa ọ na anyị nwee nsọ ala na wunu nke bụ eziokwu bikos na anyị nwere ike ịfụ ya common but in 1000 years to come for dominate all the whole Africa bikos adịghị nchọ na o nwere ihe isi ojii si dị mma gaa like ị na worship ihe na-adịghị ka ya. I don't think na enwere onye isi ojii nọ ibi ndị amerịka sef nwere ike iburu president nsọ ala de buru ya n'isi ma ndị amerịka ihe baa ha aka ha eburu ya n'isi ị ga-azi ya sa wasap nwere ike ịgazi amerịka ịza amerịka abụrụzie flag ma e nwere na flag nsọ ala nwere flag na mana nke ahụzi nke ahụzi awụhụ ihe na ikwupụta ya na ikwupụta flag anyị na ndị mmadụ eburu ya mechuo mmadụ ihu tee mmadụ ure so ọwụzi mgbe nsọala gbaa mgbọrọgwụ anyị etinye flag nsọala anyị so ndị amerịka bụrụzie detene n'isi ịma ndị amerịka ha na-esi na-eme na mgbe ahụ ịgazie n'obodo ania maọbụ na zimbabwe isi aka ebuzie flag nsọdosi evriwia ma ụlọ nsọala afrika enwee udo nwee peace nke ụnụ na ụnụ akpaka ebe ha gụsiwa na ala igbo sọsọ chọchị dị na steeti anyị ruru 100 sọ chọọchị bikos ọnwụ na ebido distin na bido disi egwu ọnwa program ma futbọl program ọdụ stins ya ekwuchara okwu na a ga-eme ọnwụ na ebido distin na wit awa agrikọlchọ and sayensị and teknọlọji unite ya all the whole children bikos all the whole children as long as irugo 7 years bikos ọ dịsi futbọl a na-ekwu okwu anyị ga-esetcha dis tiam evri kọmuniti ga-enwe tiam igotago football team igotara so that ka ha nwee ike onye ba nke ga-esi anapụta ha from their mother anyị kpọpụta ha from that mother anyị akpọpụtazi ya na that team football so football ahụ ga-enwezi instruction ha ga na efolo so that instruction of that football so we infiltrate their life through that instruction of that football igotago because ọ ga-adị because football nwere normals ha nwere way so you have to maintain those laws of football so that you can stay in the team. So wa ga-eme na in every aspect nwanne ụzọ esi azụ nwa you don't need to go far ihe m na-agwa ụnụ ihe ahụ minimum bikos nwere ike ndị mmadụ na-asị ka ihe ọ na-ekwu ana m agwa gị na e nwere structure we have a plan perfect one gotara so all this bikos egwu ọnwa anyị ga-atọ ọnụzie into festival gotago so that festival rugha ana ọkwa otu a villages by villages ana-esetu ese set ese set concert anyị esi etinye kọnsat otu ahụ yigotara otu a ka a ga-esi once iru ha 7 years you must enter activities is a must nna ị gaghị ahapụ ụmụazị ka ha wastie like that mee nnọọ ta ihe anyị na-ahapụrụ ụmụakara aka ya nana n'iyi nwatakịrị as long as you are 7 years you must initiate them for one activity or another. Ndị be anyị na-emebisi ego ịhụ mmadụ ọsị na-eme kọmuniti sevisi na-arabisi ego for nothing sake ego a ga-eji wee mee ezigbo ihe ana igbo ama mma lukat nke ọzọ si ya buru afọ na-akpagharị eji ego enweghị iji ego eme nwere ihe iji eme na this money is useless ọbụna enweghị uru ọbara ego a dị useless ọbụna enweghị uru ọbara ụmụaka na-agwụ na striti nwanne ị gaa n'ala igbo nwere ndị enweghị ụlọ ndị enweghị nri ịnwe aha nwa arụọ nnukwute ụlọ nwere ike iruru 100,000 people e nwere ndị ga-ahapụ be nne na nna ha gaa ebe ahụ gabiri ịma ha ụlọ a nwere ike ịhapụ anyị etinye nọọsụ ebe ahụ nọọsụ pesimon salari ha zụbara anyị ụmụazị ya ekọmuniti ọ bụla iruru n'ala igbo anyị akwụba ya it's like red cross ha biri die anyị eji aka anyị zụrụ anya n'onwe anyị anyị adịgo show na this village this 1000 children anyị enwee ha enwere nne ma ha enweghị nna as long as na nne na nna ha enweghị money to spend or train them ha bịa that place not we train them give them education give them everything at least guarantee that now children a ihe dị ha n'isi wụ program nsọ ala dị ha n'isi at least 100% that means anyị produce one doctor produce police army politicians from distance but ndị mmadụ ga-enwe ego a na-akọtu were ego na-eme nonsense na-agbachọihe agha bara ha ụra n'aka ogheri ka mfụrụ ka naijiria ga-esi wee transfọm ụrụ lemisi ị ga-anọkwa ebe a na 30 years aga ichekwara ihe a na-ekwutere aka na ọ ga-eme gị n'anya na ị ga-anọ hie ọkwa nke a ụbọchị na-agba ka jet fighter mụ ibe ka m jeme ihe ọzọ dịka ọ gagara m letanụ.